day to the beam wana danda guide stack you shade nini cha zaidi mimi ni danger sinche zenta kuchinja na wakilisha maskani bongo ndo kiwanja unataka kuleta zako zipi chimba chumvi utakoma na mie mpaka upate mvi niko gado tena bado wengi wamekuja lakini wako GA to the DO come on domo kacha yaba makelele mtindo moja mtoto mnyamazi usinilete pozi mambo huye wezi kama piki piki basi we bata vuzi kama msichana we kiluzi wezi kucheza na anga hizi kubwa zima kiko yozi ukiulizwe chion ilipitiwa na Jones kumbuka kwenye mind bars kwa kupunguzia ma shoes na kuja life kwako sasa hili ni full doors mean John ya kanga tayari kukupa calls na bado mpaka mto we machos
baby sasa yuko gado
gado
maisha hili ya majaki sado
sado
baby sasa yuko gado
gado
yote kumitisa mambo bado
bado
baby sasa yuko gado
gado
maisha hili ya majaki sado
sado
Stevie B, Neta, Venta, ni mafundo kukesha Nikichaka cha mbichi saneta Msozi na kacha kutoka kaskazini Tumbua kiri kijana usinike mimi utalosi Si mtu kawaida nipo jela na shida Usiombe babu kuna mbu bwana we Utombia hali zibo moka utumbukia ndani Masela wapi tunakomana hedi Disco hakuna top wapi Maneno nisi ya ikizidi sana kapela Masala wanatenguka na maneno yangu wa shambo Wanalewa kichani liye kufa nkafufuka Kama likuwa ujui mbeloko mina kujulisha Pindu alufani mihistu sabaratisha Huu ni ujumbe kutoka Bongo Records Jela kwetu si disco Tunaluka tuna masadali Vibaka na watu washeri Mambo bado, tupo gado
Baby sasa yuko gado
Gado
Masha hili ya majaki sado
Sado
Tena, najulikana, bongo zima, kwa kuchana Acho fitina, fani itaji chawi, wala kuloga Nikona nature baba lako, tumeunganika mule mule kunako Fani, we nani, mtu gani, sijuna matatizo gani Ukipita senza, atu kujichekelesha Watu wa cheki, wame nuna, wame gali, wame choshwa na ulembu wako wa sana Unamukiza kinya, nalianzisha kigeto geto Wezi kukusa umoto, hapa kuna mambo ya nyata Mi niko kwenye fani, mtoto wa kimo utakiwe kuchonga Mi nafikiri wenzako na kugonga Hapo umekutana na Zay to the B soldier
Baby sasa yuko gado,
gado
Masha hili ya majaki sado,
sado
Baby sasa yuko gado,
gado